Kumbula insuku zakudala mina nawe sathandana. Sithombe sele kanti inhliziyo manje intandane. Waze wadlala ngami kodwa umuntu wesifazane. Makuthi awusenalo uthando lami ngcono uvele ungale. Cause nefona uyibamba ungibhancane usinayi. Noma ngikubhalela uphenduli kwathamba. Lento yakho angithandi ushida nguthathi. Wena khuluma manje ukuhlukana nawe angikusabi. Girl, why don't you say asihlukane? If usathandana siphi isizathu esenza sibukane? Bengikuphatha hippie mina nawe asikaze sithukane. Wena uvele wangiziba kodwa vada asikaze sixabane. Udlala ngami ngize ngibone and ukuthi ngithule ngibekezele. Manje ngeke ngikhona, I'm sorry nge-miss call. Suka manje ngeke ngifone, sengiyaphuma empilweni yakhe. Ndungakhali wena I'm gone cause angazi.
Why don't you say asihlukane? 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 Ngiyafuna uyibambe. So be moody. Why don't you say asihlukane? 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 Ngiyafuna uyibambe. Ngiyakuthexta so be moody. Why don't you say asihlukane? Why don't you say asihlukane?
Sivele sahlukana kodwa sithanda sitshelananga. Sivele sabukana mina nawe asicabananga. Ngoba besithandana yini kwenza ukhetha ukuhamba. Shuthi uqamba nganga njalo uma kuthi uyangithanda. Angisho ukuthi ngithini, kumele ngazi ukuthi ithini. Mhlawumbe usungivile, mhlawumbe usuthole another key. Mhlawumbe usungivalelile inhliziyo for another key. Kodwa kumele ungitshele ngingalindi ibhasi engafiki. Cause ngiyabhala kuFacebook kodwa uphenduli. Ngiyazi uyayibona imessage kodwa uyifuni. Ngempela bongasho ngani ma ukuthi awungifuni. Noma sengifike ngakini kodwa still wena uphumi. Awusho ngani ma ungangithandi, sivele sihlukane one time. Siyeke kulokhu sihlekelana, siphrithendana simoshe isikhathi. Noma mhlawumbe siqale phansi, noma uthole omunye u-out. Ifo lakho liyakhokhelwa ntombazane, shona iprice. Shona noma sihlukana, yini ukhetha ukuhamba? Yini ufuna abanye ma ukuthi mina usangithanda? Noma ulalela besiqhatha vele abasoze basithanda. Wena ngitshela manje siyathandana noma siyahlukana? Cause useduze kwami kodwa ngikubona ma uthanda. Mangivula uFacebook wakho ngiyazi ngizobona amacala. Ngikuvulela isicaba noma ungaphuma ma uthanda. Kodwa kumele ukwazi serious uyokhokha
le ndaba. Why don't you say asihlukane? 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 Ngiyafuna uyibambe. Ngiyakuthexta so be moody. Why don't you say asihlukane? 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 Ngiyafuna uyibambe. Ngiyakuthexta so be moody. Why don't you say asihlukane? Why don't you say asihlukane?